ngwa na jụtazi ife ụta ebe okwu mgbabere isi wee bụrụ ndị bụ oji ọsọ atụ ife ụwa wụrụkene nwayọ ka amala ebe dị na-akpa ekechiri ọnụ na-akụ ya ife niile ya nwee and a letter to wait to no more river game. And I'm as an uproot back in this one. Ojabuna lenu ndele nekwe madabuna mondele penwani tene chechundele nanne mamu amuangulo tufwe munimi pandele nanne mamu amuangulo tufwe munimi pandele moke mafanya ndele mwani mafanya ndele odaguna lenu biko badabu mondele penwani tene chechundele odaguna lenu Welusi ofu mbase ka ba no yisu ebe so mu ikolo bi en die we nam na menzo ko mu ikolo ka we balo so we tesi ba na alu eme no ku abacha si ai veva bolo fa fa u be bo ku na kwa no ti ko mo ni abo ku baba ani mu ikolo bi ka zo ni abo ku anu lo I need a well also, where Gabby Bath. I can't lose you. We're blue now. If you have a lock on them, madam. Can't you do half a deal for them? Oh, may I know? But you and I, you see. Aquiano, Nina, G. Obajin, Nina, Panchaswa, Kapus, Chachas, Yokosu, and Chakabo. Just like I was a tiger. Well, although Jinaka, when they came in, and I could see so good to him. Now, watch a little money.
Ona rabu nye bosa jifel.
kuziana we naba makavana ana bundi nechi mwanye nwoke bwera pukuli osi ana baba
ije wa
bombe ntukuli ya foto yaka chief muzia loto tumbasia we bonga nye nwoke sinya gisi njibu akonye ni sundo mwenye njibu eve kalera rona ho
ije wa bombe
idombosia Bonnie, Babambo, what a Raziaka, Sister Valian wine. Sio to our Mutan wine. To go in your beam wine. To a corner catapult, Lofum was Cindy Bavani Agi, Chiosa. You can't keep no just. Whatever you may do, so long, I give you, we could be a million in an air, and then where the name Nepuaka or Takubas. My cousin Abbas of Puaka. If I got a tap from those who get to Webber,
if I want
my name, Lucian Bossy, what you mean, your boss, what you see, also, good enough for us. I said, get off was there, or send off was there, be Kumangula. The Baba said, eh? Mangulana, so I can look at Mangulas web, but then even in the van and yoga. Was I call me as you long wear call of even after me, Morphia?
If I were
van,
Ndị nwa bụ onye na-eche na ụbọchị amarozi wee bụrụ na ọ ma dị nataziri ya mma. Lụtakwa na nke igwa na ọgba afanya gbagharị ya afa ndụ. Ya gba na nke uto na onye dị ndụ ga-eto uto. Nke bụ onye ka dị ndụ akalụkwa n'ụbọchị achị eji. Can I not come for one you see if you
Oh Dabunalia Nundele, Hadabunalia Nundele, never Madabuna Mundele, Ben Nani Tenechele, Nan Nema Mamu Mangula, Tufwe Munimi Bandele, Nan Nema Mamu Mangula, Tufwe Munimi Bandele. Woke ma fanya ndele, mwani ma fanya ndele o daguna lenu, biko badabu mondele Ben noni tene cherchi mdele O daguna lenu, ndele